Salala, like a boy. Oh, chi. Aga, nakupenda mami mami. Usiniache nitalia. I love you mama mama. Usije nikimbia. Kwa kweli nimezama. Bendo lako la nikosha. Wale wambea na wachoma tena sana. Yale mabusu yako yanimaliza. Naisha mimi. Oh baby, safari ya mapenzi dereva ni wewe. Pole pole chunga matuta. Leo naweka wazi.
I love you.
Anevali.
I love you.
Leo akajua.
I love you.
Anevali to go. Nasema tena dharani.
I love you.
Kukwacha siwezi.
I love you.
Wivu wajinyonge.
I love you.
Anevali to go. Nika kupe Katarina. Auro si chakua. Mwanzo moyo wangu nimekupa wechukua. Unibadili jina. Simikosi ntaugua. Salia kuwa wangu. Michezo minajua. Twende,
twende.
Ukamwone mama nyumbani. Apende pende akone. Ajue sultani. Safari ya mapenzi dereva ni wewe. Pole pole chunga matuta. Leo naweka wazi.
I love you.
Anevalita.
I love you.
Leo hakajua.
I love you.
Never let you go. Nasema tena dharani. Kukwacha siwezi. Wivu wajinyonge.
I
never let you go. Oh, I never let you go. Asa hadithi njo,
njo, utamkolea.
Njo, njo,
njo, utamkolea.
Asa hadithi kuja,
njo, utamkolea.
Kweli njo, njo,
njo, utamkolea.
Hadithi kuja, utamkolea. Njo, njo, oh, 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 oh. Talala.